Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Nuhun jiratu ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sy ko jom ñal sakiraɓe heeɗiɓe. Dunke gollidogo o ni aliwintinna hollitinna wembani kabaru ndenagol leydi Mali e wi makko mbiyen bonandaji na jokkiti sambinde mayɓe bornuɓe hakkude civil en e sollasaɓe ley sahal wuddu e ɓaddade Bamako humpiti ɗon no wattu dowol makko ley Mali hakkude 1 Aout 2022. Wattu mo ndungu na wondi yirwude mbiyen ndemoɓe yiroso goytiki rafi engrais e wayde ndenago ndenno yo forati moɗo banggal demal hikka e wi mabɓe. Fédération Bali mbiyen godini subagol Moustapha Mayga yeso ligue région Ségou banggal mbiyen jettoje tawene horojo mbiyen jaltuɗo o Madou Sow jaɓanayi jaabuji ɗi tamma ɗum ɗo yo mbiyen fuɗɗore tiɗalla goɗɗo ɗin woni seme kawarjo amen hannde kikiɗe 30/10/2021. Bisimilla sakiraɓe. Aliwntin mbiyen hollitti sugulla makko banggal halkugol no yawiri mbiyen kabaru ndenagu ley Mali yo bonandaji jokkitiɗi mbiyen sambinde mayɓe e bormuɓe civil en kañe sollasaɓe ley sahal wuddu mbiyen e kañe ɗum ɓadade Bamako ndenno ɗon no hollitiri mbiyen kanko dunke kabaru rende hakkeji tomonte en wattu mbiyen omo wonno e ley Mali ɗo mbiyen iwde goɗɗo yaade 12 Aout dow jawabu nodda mbiyen dow jabadi dango gouvernement o e ley toggande makko aliwntin mbiyen memi haala yiriwere bonandaji mbiyen terroriste en e leydi ndi no mbiyen no kañe e ɗiɗo wattuji ɗi ndenno yo caggal yaltugol ley Mali fede Barkane kanko Moussa Mali sukumo koɓe ɗeɗo fasanko Ousmane Niali Bouly.
E wi aliwitin rafi ndenago ñande fu ɓuuri heɓude sembe dow waɗa watta hippongoji terroriste en ley sahal e wuddu leydi meɗen ndi. O dunke ande gollono hoore muɗum holliti wide bonandaji gatteɗi ɗi ana gaɗa dorraji sanne dow hakkeji ɓiɓɓe adama en kañe e neɗɗako ley Mali. Ko jaɓini ɗum cercle ngaji nayi gonɗi ley laamu mena ka tati ɗi fuu e wi guɓe cattinɗe diina ɗe goni capanɗe ujunaji woni himɓe e guɓe yaade molowade ley gendi menaka. Holliti wide gendi menaka ndi yottade 5 lewru Aout ndu ko ɓuri himɓe ujunaji 10 woni egguɓe warde ley muɗon. Aliwitin holliti wide soldasi e Mali kañe eɓe leyɗe garɓe faabade donki daranade ndenago himɓe menaka. Ley windande nde o dunke ande gollonowo hoore muɗon holliti wide du war hoodeji ana gaɗe dow himɓe ley e région Bagnagara. Holliti wide saria kañe huggugol jakka ana wajimbina fayottade rafi jande l'école. Aliwitin ɓeydi wide du soldasi e Mali ɓe kañe gollidiɓe muɗum ɓe risi ana jana hakkeji himɓe. Caggal ɗum aliwitin yetti joƴingol fedde darontode yewtugol nuygal saria kañe humantode moƴƴingol heƴoji woteji laamu hakkundeji o. O dunke ande gollono hoore muɗum dow kabaru hakkeji ɓiɓɓe adama en yetti gouvernement o dow ɓamagol haɓotoɓe hiɓɓe 2006 wattede ley larme e service ŋaji laamu.
Darniɓe hakkeji tomonten na beltani sanne mbiyen yaragol yesso mbiyen rende mbiyen hakkeji tomonten leydi Mali e wi mabɓe wakkati joni o leydi Mali ndi na wurdidi na hulta jaati wiide hakkeji tomonten na wattana hakkilo sanne fayi so mbiyen guɓete Russie ene jokki wadde bonandaji e leydi ndi hakkude jamare civil en ndenno kanko Saloum Diddou Traoré jokko horojo fedde humaninde hakkeji tomonten wonko hanni e téléphone Aboubakine ak Mamadine Yattar kadi no fasango Alsisi.
Le laamu hakkundejo o min goni le wolde min goni ɗum sariyaji ɓama ɗi ka darde muɗum wara matel sanne le hakkeji ɓiɓɓe adama en. Mbiɗa andi le cuuɗi sariyaji ɗi golleji ɗi ana waɗa no woɗiri. Koɗum laati fuu miɗe miili ka kanankoɓe laamu hakkundejo o ana wondi wadde ko wawi fuu bangal hakkeji ɓiɓɓe adama e le leydi. Nga so baasi ana woodi wajibi yimɓelle tawete to yongititoɓe. So neɗɗo ana handi e ko ñaama hokkaka ɗum min mbiyan hakke muɗum bonnama. Somo handi e callal o ñawi o heɓa e sawrede min mbiyan hakke makko bonnama. Si bonnugol hakkeji ɓiɓɓe adama e ɗiɗi wonto on gaɗoji tawa wanale wi laamu leydi ni woni min kam miɗe miili min mbawa halde haala bonnugol hakkeji ɓiɓɓe adama e nde leydi.
Sakara mbattut hakkillaji Mawdou ga kabaruji ana banggal bembe amen Facebook kadi Twitter. Kanaka leydi Sénégal Macky Sall no wonno mbiyen dawol balɗe leruji seeɗa ley leydi Mali keñen mi adnere keñen 15 Aout mbiyen dawol mbiyen mo juuta ka noon joguiɗo nafa sanne e wi makko ka wi kanko hoorejo kabaru Union Africaine mbiyen yo tottodal hakkillaji dow mbiyen haɓɓoti Russia gal mbiyen gollidal hakkunde leyɗe keñe ɗum kabaru sollosaɓe capannayi9 uddaɓe jeeyaɓe leydi Côte d'Ivoire uddaɓe leydi Mali. Daraman Mayga wonko heɓa enen keɗɗa fo sanko Ousmane Niali Bouly.
miyalti bandan ube lende jonde donio halaji horejo union african makisal o yettidu teddegal gongal limali e labal bernde horejo lam hakkundeji o colonel asimi goita e leko be kaltidi horejo leydi senegal holliti wide mali an hani faabede do habugol e terrorisme handen en fu eden kani faabade mali bibbe mali kanan ko be lam hakkundeji o do habugol e terrorisme do woni ko beedi wide e wi horejo leydi makisal an hanno du lende jonde be kala hala golidal hakkunde de leydi didi halaji di ministri en kali ana pawi no do kabaru golidal bangal jaaguji hono golleji CMDFR makisal holiti wide do hejaabe be kebi faamu sanne ngara mijade hono hani wadede fa golidangal beede yirude kabaru soldats en debbe en janno e leydi ivar nangabe le mali be dum dubbe kali hala mudun horejo leydi senegal holiti wide do kabaru fa baamuya oti dal afrique fu han hebinide dun jogala o yetti tiagal dun asimi goita horejo lam hakundeji o do jabude haltidede
to yurusu ton no bendo mo ben jogi sugal hebgol engrais ngaji holti wiide ben dum jaba ben samini tialaji le ben demal hikka tawene chakta yonterende ben we yurusu ton be totama nogay juy ton engrais ngaji ka non kambe ardi be kabaru ben demal holti wiide dum do na famdani demobe mabbe kanko mohammed baba kuntan laado amanto yurusu ton bon kabe ne kada fo sango usman nyali buli alcc
Ali Goita yo demowo yoroso jarakungo o jom hectare ngaji ko buri chapande nay holiti metti mudon do rafi hebugol engrais ngaji di lam o fabirto
sinakumba hitane hikane ka demangal ana jabati de seda sabi mi keba engrais o du betidi on odo wakati atawan ko mi kasin jini bangal engrais de demal amen fumi kebi ga hikka ka wana non do wordi wonno kuli yoga ito engrais o ho yotta kifi to mi gon jom do ka demobe birgi hasindini mudun dun yotta ki don faham
head service agriculture cercle o horebe mudon kolletiwide hakkilaji baltine e wi samba bengali horejo service o agriculture yoroso hebi ton ngaji kewdi engrais ngaji le cakita yontere jabbinande e wi makko o engrais waran feccede hakkunde himbe gende e yoroso on datte himbe commune ngaji di muñe engrais ngaji ngaroje le jonte ngaroje
en terme de
ko nayor bangal kaaki di demo be hasindine mudum di miden wawi wiide laamu leendi wadi imadaraji modi bangal mudum sabi tawede al hali mo leendi wonle mudum o fu wonno kul yogaayi di kebi nabude engrais ole wakati ngal hamdulillah won ko demobe gombe le cercle yurusu do ka hebi bangal engrais
to litinde wide tiagal raf hebugol engrais le inno kuje yogaje remo mumben ko liti rafinde nagu gondo de lawi yogaje du wonno ko mahamman baba kunta hebi ne studio tamani yude yurusu
tidal goddo ma wundi men hebde lawol le gombal bangal men kabaru balo le mali ben to tumbu tunu su kanko ngotana do heba ma soore cakti yontere de to sugitun kay ben bangal talkuru den fuma foot yetti sanne president kesso région ligue région on denno bango do dunno ma yimbe di donno golobe le federation dun fima foot ben yuppi golle ele talkuru ben yuppugol golle way hayfi president federation mamoutou keita ben yeddude sariaji fima foot kadanna fastango ousmane nyalibouli
le attaque kulitado altinere nde woni ko fema foot yete mustapha mayga horejo keso ligue regional segu e ya drama jodrega do sariya le wattu mo himbe hobe kolletiwide woteji de ngadrayno laberi to seguto imoto don jaltudo mamadou so kanyu do holletiwide fa handen kanyu wonno horejo ligue regional football segu holletindiwide leydi woteji district ngaji baraweli e segu kanyu do wotay mo ben didon wonno hejabe mo ben botini be imoto be didon don an holla wide hejabe mabbe kanyu do ana pecci tagalon sahla ha babi kanyun suba ligue regional football tumbuto dum wadi tiagal ko boyi foda mi foda ngaddo akunde commission electoral fema foot tialido jabbenindo lewote ngadal noga e jena lewru mart jabbenundu le o wattu goto won yopube golle le fema foot le bataaki goto jokko hore kiddo kumenido kabaru woteji holiti wida yanugoji anangade le sariaji fema foot seku jogo keita jokko hore dido bo kiddo hayfi fema foot yanugol sariaji mudun sabidun hada le golleji pawede do kabaru haro jalde fu hakke dubi joy nano di tidal laji ngodude joni yogabe anakuli patti dal goddo wada le fema foot
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
sakra wele kabaru jamen kiriduji to gawtun hultan wiide men ardibe dinaji men kanye deede kanye sukabe hewbe jokolbe men hawrti kenya na sapo jeli rundu men be ko totondira hakkilaji do men sudode ila yonali ekuteji mudum fana mudum wi lamdinibe yo men be dande famu jamarande e men bilin simbe guri dun habbo men sudode ila yonali landini men gal do kota won ONG Griffa bangal projet debu allah fi itti jawdindi woni men eglise norvegienne to erosoton ardibe dinaji men e finata waji nangundi imadaraji habo yupgul jande robe men ndewu ben ngadi batu yontere jabine de to erosoton den fana mudun e hadde men dido ben hadde bonon men torraji finata waji e do ben yupgul jande ndewu ben ko barta chapantaton ardibe dinaji e men finata waji e hejabe men jeunesse e kafu men hawrti e gardo e odo batu landini dun woni ONG edeko e kanyef e do faba ben kappa yoroso en timina na kabaruji dido kajolo do hulta wide fuddi atnere kenyen sappo jo leru nduto furutun ben kam ben imadara e bon tutugol ledde hikka 2022 ko buri tema men unyaaji temede tati e ben ko unyaaji tema tati ben ledde tutama le taruji jeegom nukuji tati fore classé ka birke ben to commune furu ndanno lati miji dun woni ben zofure kajolo du faba jawdi ben min dor chama sumisi men yimbe temadoro hakimi temadoro ardibe ben gure e commune ngaji kanye selusiji ardibe ben dinaji na ben hawrti ngal do e odo batu o sagram antim takawr jamen hande mi tonda fasatu fumda do bembel amen 32.78 marno dom viamo 37320 do sere yo tremet den magazine yottere en magazine yo fahandi ben yiti Maurice Diour Tamani ben bangal guldal hakunde radioji chapande jetti e joyi e television ngaji tati nderno kanko Lali Tangara wonko ben bangal mudun ke don fo sangmi hora yo enki region hejoji Diour Tamani na hebbe do nokkuji kewdi leedi ndi sabe guldal radio e television ngaji nogo e nay e fuddodo golleji di wakkati joni o adadu radio ngaji guldidoji Diour Tamani yo chapande jetti e joyi bedade don dun television ngaji tati njaltinoji yewtere debat Diour Tamani musukura konate woni horejo guldal Diour Tamani e wobbe holliti mo weltani sanne nafakaaji ngaldo guldal sembe Diour Tamani yo le guldal radio ngaji hono indi mun jati holliti yo radio kanon kabaruji yottinte jamare bangal radioji goddi 2013 wattumo projet o fuddi ni golliddi radioji noga enna ka bangal sugula yottinde kabaruji amen do tati lendi fuf mi kinike golliddal radioji goddi denno mi jottiki fa chapan jeegom tagal mudum no chapan jeegom fodum yottade chapan jeddi wattu 2018 denno wattu 2019 mi hibbi chapan jetti e joyi groupe renouveau na jeyda e ardibe golliddi e Diour Tamani horabe hulti nam beltani sanne ngal do guldal Diour Tamani ngal e mudum gor fuf na heba nafaka mudum e wi markace daw horajo de do guldirde hejoji Diour Tamani di lato sababu sembinde di radio e television mabbe
ma radio est une radio premium
radio o on gulida Diour Tamani kala kabaruji di Diour Tamani wadata so debat so guddun na yottine le radio amen o ngal do guldal yudun kabaru tele bangal yewtereji debat dum njaltita nyande fuf wattu 23h tagal duubi jenay horojo gulidal hakunde Diour Tamani e wobbe na weltani sanne galdo gulidal musukura konate barkini faba mawdo galdo gulidal
c'est un partenariat qui consiste
yo guldal fana mudun yo yirewere so memi hala yirewere yo bangal yirewere ido radioji guldidoji e Diour Tamani sabe minen pabobe jande e famu hebgol lokaki guldirdi yo kudde tegetede jati fay ido wattuji di hejo amen di fufuna jukita no fevri sene en barike jabuji hejoji ngaradi e do kedatobe radio ngaji di Diour Tamani yeso dina radioji kewdi
e Diour Tamani c'est la bonne collaboration
denno kanko ho radio guldidal hakune Diour Tamani e wobbe hulti wiide hejoji Diour Tamani nawawi yogede du bebe andede fay bangal radioji di fay hunde rentinali kanji Diour Tamani kanono mo ndardabe do noto sobebe jogoro no fewiri dido hejoji di mutitino wiide hejoji Diour Tamani na tawe du ku wiata viamu idi mbawi hedede tawi fay mbudu yobaka do numero 37 321